Asalamu alaikum wangwana, mwambia vipi mambo. Mina baby atujanza jana, benzi toka kitambo. Bwana Yesu ashukuriwe Bwana, kwa baraka zisio na kiwango. Baby wangu sio muza nyama, na mimi sio muza tango. Zile biringe baba yoyo, ananipa vyote laso mchoyo. Zile oya 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 oyo, na mwita sari wangu wa moyo. Niache niringe na uridhisha moyo, ananipa vyote laso mchoyo. Zile oya 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 oyo, na mwita sari wangu wa moyo. Na kama kuna mnaotamani situachane,
subiri shetani apite.
Wenda kipita shetani atatutenganisha ye.
Subiri shetani apite.
Na subiri tutengane, subiri.
Subiri shetani apite.
Wenda kipita shetani atatufarakanisha ye.
Subiri shetani apite.
Shetani atutenganishe.
Subiri shetani apite.
Subiri ni apite, atufarakanishe.
Subiri shetani apite.
Yeah. Wambea na waona, na wazoom, tuwape oma. Baby ni chum, achana na ya watu, maneno ni sumu. Tuwecha matawala, kidumu.
Uzito mapenzi, umeni zidi msani. Bila wezi wezi ukieta nambie, utampenda nani?
Baby deka, baby cheka, chekola nitibu gonjwa wa moyo. Umeni teka na wewe seka, baby unanipa vyote so mchoyo.
Zile biringe baba yoyo, ananipa vyote ala so mchoyo. Zile oya 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 oyo, na mwita sari wangu wa moyo.
Niache niringe na uridhisha moyo,
ananipa vyote ala so mchoyo. Zile oya 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 oyo, na mwita sari wangu wa moyo.
Na kama kuna mnaotamani situachane,
subiri shetani apite.
Wenda kipita shetani atatutenganisha ye.
Subiri shetani apite.
Na subiri tutengane, subiri.
Subiri shetani apite.
Wenda kipita shetani atatufarakanisha ye.
Subiri shetani apite.
Shetani atutenganishe.
Subiri shetani apite.
Subiri ni apite, atufarakanishe.
Subiri shetani apite.
Take five now.